Yo, nasikia fiti maze. Unajua ni aje? Sita historia fiti na. Nasikia fiti na. Historia fiti na.
It's Mikey and this.
Nasikia fiti na. Sita imambia fiti na. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Nasikia fiti na. Mambia fitina. So kakuna drinks to come. Mbili mbili vile inafa. Leo nile siku ya kufeel good. Tom daktari ya mesema tujitibu. So mami achilia kitambi tuharibu. Badi adishi ni makali na zabibu. Kata maji tukipuli za mawingu. Sama bani ya nakali upita mchinku. Haina wori jumiwani zina tintu. Zimekashika afisa na mapingu. Kakuna form na ngoja uwitoe ni sign. Niko on na siezi patikana offside. Piga shot, nika umecheki up on site. Door lock, nika unadai kugo inside. Kakuna form na ngoja uwitoe ni sign. Niko on na siezi patikana offside. Piga shot, nika umecheki up on site. Door lock, nika unadai kugo inside. Nana sikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. So kakuna drinks to come. Mbili mbili vile inafa. Soft life special London. More life bila cash far. Gold label ndani ya tumbler. Hoze kwevo ndani ya tumbler. Soft life special London. More life bila cash far. Gold label ndani ya tumbler. Hoze kwevo ndani ya tumbler. Na niko team mama, sina tialala. Napiga shows kibabu wa wino ndani ya big club. Na kila pen meka kando amesimama. Kila bet tuligambo leo imeifana. Hakuna weng na eka kando hizo drinks to come. Order drinks straight from Campton na Marezilla. Nishere bila scandal ama hiti laugh. Niko genje bila mambo wala fitina. Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. So kakuna drinks to come. Mbili mbili vile inafa. Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. So kakuna drinks to come. Mbili mbili vile inafa.
Mbili mbili vile inafa. Nasikia fitina.
Global, global.
Sidai mambia fitina.
Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Nasikia fitina. Sidai mambia fitina. So kakuna drinks to come. Mbili mbili vile inafa.